Gina. Another one. Mr. Romanti, Mr. Commando, Napenda watoto laini wape kajumajuzi. Bonge la gangsta, alafu bonge la toze. Napenda nivute, nilewe mpaka nijovadoze. Life is too short, you to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Life is too short, you to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Wahala, wahala. Take money, oh baby. Wani bibi ya nani? Sexy, sexy rose. Na mofi ya nani? Nimezima madede. If you leave me, I go de. Nebe kidogo japo kesi. If it's money, I go pay. If you vinyuele vya singa singa. Olivya chongwa kachupa ya mirinda. Tuna nchaki nivo kaku winda winda. Nalivyosi mama nimeka kudunga dunga. Basi sikuje. Life is too short, not to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogo. Life is too short, try to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tu. Wahala, wahala. Nipe uone na vipe beta. Utatoka ndani umete beta. Etwe mjanja mkali wa kusokota. Leo itapikwa mpaka itatokota. Life is too short, just to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Life is too short, just to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tu. Wahala, wahala, wahala.